Last na cheza za kwetu.
Cherry fingers.
Ya king ini wakushanti, lifestyle reasoning, bayani. Siti kwenda kukala, tikwenda kuchumpa tu. Hakuna kulala, paka matumba tazusha. Kipesa yuma tilibe ilo katito siti shusha. Ise ni 99, poiti 99. My boss lady, every day I loaded. As if I need a money. Even if all is low, and nearly beauty, but I'll be manza. Mapping a easy kid.
But if I pass it,
Papa, una musabu kiyo ice
cream.
Production.